na wokendera
nika ba star chikumika gana itano star
musavu hash
ulonde ku
yive star uwakozesa MTN momo app
enkola no mkwa kulizo
bikobererwa
MTN awalala titukomezekeka
Soga One Radio tulungamizibwe chitongole echa Uganda Communications Commission.
Soga One Radio, tulungamizibwe chitongole, echa Uganda Communications Commission.
Mwasuze mtia wanafi ya batu uliriza akade kamaulira gesi kika kuchenda kwa umze mukaga omoyo gwa Busoga. Mugesawe no kusawe mweyo kumaliri nze msajia kawa kambajiro jazi balige ya nkona. Olunaku uregulu, omu kubavuga nyamakamiofu kechibina cha NRM cha National Resistance Movement musaziri ya Butembe, onondo nga Shabani Okum. Yalangiridenga bwagendo koma okubanna mundigina ngono akwesa akabonera kesawa Shabani Okum yasinzidde makaga gasangwa ku kyalo polota mukachi la town council giyategereza abayo nti byagenda maso nokufulumira mukachika katawuluze enkana mukamyufu ke kibina cha NRM jibaka kasiza Jacob Kabondo ngabo yakwata bendera ye kibina tagenda kubanga bikiriza oni yategezeza nti obulubu yafuna mukamyufu ke kibina bwali buyitirivu ddala ne abunaizwa ku nsonga z'ebyokulonda ne bagenda bakyusaamu ebyabwe era yagumiza abalonzi be nti kano ke kaddo kubanga mukiririza basobola kubanga na tembu tongole bwe batyo baka kasebe byabagamba ngagenda kubanga yesimba okubanna munigina asobola kubanga mbutongole bwati avuganya mukaluruko mwaka 2022 mukaga mu mwaka ogwo gujja Kabondo yomu kubalala banachibina cha NRM abaze balangirange bagenda okwesimba okubanna munigina nako badenga akachika katawuluze enkayana mukamyufu ke kibina cha NRM akato ibuno akatule cha dondo kutebe che kibina kaze kalagenchu kachuka awamu nebi byasalibwawo mukwe mulugunyo okwatwalibwayo era akacheo kekamu kakakasiza aneti na abiri omoyo gweruuka nga bwagenda okwatiye kibina cha NRM bendera kubanga abadde musale nnyo mu nteekateeka ez'enjawulo ez'okutambuza obulungi ekibiina mu kitundu ekyo era bwatyo Nategeezanga naye bwagenda okusigalanga nateebwa ati akola omulimu gwe ogw'okwongera okubanga ayamba abantu b'ekitundu ekyeruwuka nga bwazaakola okumala akabanga akakiiko kafulumiza ebyavudde mu kulonda mu kitundu akakiiko kafulumiza ebyava mu kulonda kw'ekitundu kino ekyeruwuka okwali okwemulugunya okwali kwatwalibwayo ne Esther Mbayo ne kakakasanga Aneti Nabirye kwe kagenda okubanga nate mu butongole bakwasa bendera y'ekibiina kya NRM mu kamyufu k'ekibiina akabindabinda era nga yetukoledde amawulire gano ng'abakulu b'ekikwatako mu nteekateeka eyo bategeezezza nti baamaze dda okuba nga balangirira mu bitundu ebyeruwuka nga Aneti Nabirye gwe bakwasizza bendera mu disitulikiti y'e Mayuge ekifo ky'omubaka wa paalamenti omukyala bakakasizza Jatiruki Isanga Nakadama nga bwakwatidde ekibiina ekyo bendera ate nga mu bitundu eby'ebuyukwe mu Njeru Municipality omwami Badru Kabuye Mpoza mutabani wa Haji Mpoza yalangiriddwa mu butongole nga bakwatidde bendera y'ekibiina kya NRM nga n'olwekyo ayina okuba nga nate bw'atyo avuganya n'abalala abaana abavudde mu kibiina era lyabadde ssanyu gyereere oluvannyuma lw'akakiiko akateekebwawo okutawuluza enkayana mu kibiina kya NRM akatwayibino mu butongole okakasa Badru Mpoza Kabuye nga bwakwatidde ekibiina kya NRM mu bendera mu kalulu kano akabindabinda otujjidde ku mpewo ng'era ssanyu gyereere eri bannaffe ab'ekitundu eky'NRM bannakibiina kya NRM abategeezezza ng'ebali abamativu n'ebyo ebyavudde mu kakiiko ng'era baagala kutandika kubanga nate bakuŋŋaanya omuntu waabwe okusobola okubanga mu butongole bw'atyo avuganya mu bitundu eby'ebudyope ey'ebugwanjuba bakakasizza Minisita w'ensonga z'omukulembeze w'eggwanga omukyala Mmire Babiri Babalanda nga bwe yamegga abalala babiri okuli Dennis Matagaya ssaako ne Ibrahim Kyoto Muluuli era nga bu budyope y'ebugwanjuba Babiri Babalanda yagenda okwatia ekibiina kya NRM bendera mu kalulu akabinda binda ate ku kifo ky'omubaka wa Parliament omukyala mu kitundu ky'ekimu eky'Buyende basazizzaamu omukyala Namulondo Saalo w'ekitambaala wabula ng'ono bajja kuddamu okulonda mu kitundu eky'Buyende mu polling station 5-6 ezikola ekitundu kino eky'Buyende eziriko enkaayana olwalyoke balangirire wakati w'omukyala amanyiddwa nga Namulondo Saalo w'ekitambaala saako n'omukyala Mary Nakato mu kitundu ekyo era ng'ebisingawo ku nsonga eyo kyendaka omuze mukaaga omwoyo gwa Busoga tujja kubikutuusaako. Ebyo nga bikyali bityate mu mawulire y'amalala wawulira bino nga bangi bakyagenda mu maaso n'okujjukira obulamu bw'omukyala Mary Kalolo Okurutu ono nga yabadde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekikula ky'abantu eyalwanirira ennyo eddembe ly'abantu mu ggwanga. Ezimu ku bbaluwa ezaawandiikiddwa ezikwata ku nsonga eno ye bbaluwa yawandiikiddwa ne Rukira Bashija Kakwenza. Yayogedde ebigambo ebiwulirako ddala kubanga Mary Kalolo Okurutu ali omu ku bakyala bamuyigiriza okuwandiika era kwazzaakozesa wakati mu kulaga obunyiikaavu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Omuvubuka ono amanyiddwa nga Kakwenza Rukira Bashija yadduka mu ggwanga Uganda oluvannyuma lw'okumutimpula emigoba nti n'abagamba nti bali bakuuma ddembe abaali ku biragiro by'omu ku bakulu mu ggwanga nga ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Gene Museveni. Era nga Kakwenza Rukira Bashija yategeezezza nti oluzungu lwafuuwa ssaako n'ebigambo ebize byogerwa okwetooloola eggwanga byonna by'ebigambo ebyafubutukanga mu mukyala Mary Kalolo Okurutu bwe yali omu ku basomesa ab'omuggundu ku ssettendekero ekkulu mu ggwanga ery'e Makerere era ng'ono yasomesa nnyo abo bonna abayivu abaagendayo okusobola okuba nga bongera ku mpapula zaabwe n'okumanya butya abawandiika obutabo. Mukyala Mary Kalolo Okurutu bannayuganda bakyamwogerako bingi kubanga akoze ky'amaanyi mu kukyusa abawandiisi b'obutabo n'okusitula abakyala mu ggwanga okwongera okuba nga bekkiririzaamu. Ono yavudde mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okulwala akabanga era nga bangi ku bannayuganda bamwogeddeko birungi byereere. Bwe tukoledde amawulire gano nga mu bitundu gy'ava eby'e Bushenyi bakaanyizza oluguudo mu kitundu ekyo balubbule mu mukyala ono ssaako n'ekisaawe ky'omupiira okusobola okukuuma ekitiibwa kye ng'omu ku bakyala abakoleredde ekitundu kino era ng'ono abadde minisita okumala akabanga ku mulembe gwa Mwami Museveni ate ne bbaawe bw'atyo Stanlas Okurutu yava mu bulamu bw'ensi nga bw'atyo akoleredde eggwanga Uganda. Ebyo ngo biziza ku mabbali ate mawulire amalala agava mu nsonda ezeesigika g'ekyokubanga nate waliwo okwebuuza obanga gavumenti y'eggwanga Uganda ekyalwana bw'ezizingirira okusobola okubanga bw'etyo etaasa ebyenfuna by'eggwanga Uganda okutereera nga kono kw'otadde n'amalwaliro. Era ng'amawulire ge tusobodde okubanga tufuna okuva mu bamu ku bawandiisi b'obutabo bategeezezza nga kakyoka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu bwe kasaanye mu butongole okusitukiramu okubaako kye gakola ku nsonga z'okutereeza ebyobulamu by'eggwanga Uganda ebigenze bisereba. Gavumenti y'eggwanga Uganda yatandikawo amalwaliro aga Health Center 3 ku magombolola agagenze gakyusibwa okusobola okufuuka Health Center 4 ng'ate agali Health Center 2 mu Miruka egagenze gafuulibwa Health Center 3. Akakyoka Paalamenti akamanyiddwa nga Committee on Government Assurance ak'ebisuubizo bya gavumenti katunuulidde ebyobulamu engeri gye bikwatiddwamu omusaalo oguwewa abasawo abakola amalwaliro gano n'embeera gye bayisibwamu omuli n'ebyuma CT scan ebigenda bibula oxygen agenda abula ng'ono yeetaagisa abalwadde okusobola okuba nga bakyakumya obulamu bwabwe n'obusengo bw'abayi buyite bu ICU ebitanda byabwe n'ebirala mu malwaliro ga Regional Referral Hospital nga bikyabangibwa ne bategeeza nti wakyaliwo embeera yeetaagisa okusobola okuba nga tebatereeza ebyobulamu. Akakyoka Paalamenti kano kabadde katunuulira ebyafulumira mu mukebezo w'ebitabo bya gavumenti mu mbalirira y'omwaka 2023-2024 yategeezezza nga amalwaliro agasinga obungi bwe gakyali mu mbeera embi era ng'abakulu bano baaluŋŋamizza ku nsonga eno ne bategeeza nti baliwo bingi bye beetaaga okusobola okuba nga babaako bingi bye bakola mu kaweefube waabwe ow'okusobola okuba nga batereeza ensonga z'ebyobulamu mu ggwanga. Era ng'agamu ku malwaliro agoogeddwako mulimu eddwaliro ly'e Tororo, eddwaliro lya Jinja awamu n'amalwaliro amalala mangi. Ate amawulire agava mu disitulikiti y'e Kole mu bukiikakkono bw'eggwanga Uganda waliwo ssente bw'eggombolola eyakubiddwa emiggo mu kamyufu k'ekibiina ki UPC akakwatiddwa mu kitundu ekyo. Abatuuze abakuŋŋaanidde ku hotel eyitibwa Kazon Hotel esangibwa mu town council Aboke mu district ye Kole bibeera bidde katemba atali musasulire ku mbeera eno ngera okusinziira ku Matia Kajura ng'ono ye munnakibiina kya UPC yakulembeddemu ebyokulonda agamba nti mu kitundu kino ekyakoleyo Mambuka omwami Olet Tom yabadde atandise okubaana ate bw'ati alumiriza yabadde atandise okubanga alumirizibwa okubanga aliko declaration forms yabadde amaze okubanga atiikinga ekyaviiriddeko abamu ku balonzi okumugwira amayiifuyiifu oba ekimavumbavumba nehamugunda ensambagire n'ebikonde ssentebe aliko Alito Tom era ng'ono ssentebe owa Alito Town Council mu bitundu by'e Kole ng'ono ye Tom Olet era ayogerwako nga ye yakubiddwa ku lunaku olw'omukaaga eggulo abatuuze n'abalonzi bamuguddeko kiyiifuyiifu nehamutimpula oluvannyuma lw'okumusanga n'ezimu ku foomu ezabadde ezabannakibiina okusinziira ku Matia Kajula ng'ono yakulira ebyokulonda mu kibiina ki UPC agamba nti Olet yalumiriziddwa okubanga yabadde ne foomu ezimu ezabadde zimaze okubanga bwe zityo zijjuzibwa era nga poliisi y'omu kitundu kye Alito eyamuggyewo okusobola okubanga emutaasa UPC erimu ku bibiina ebigenda maaso n'okuyita mu kamyufu k'ekibiina era ng'olunaku olw'eggulo babadde bali mu kusunsula abo abanaakwatira ekibiina kya UPC bendera ku bubaka bwa paalamenti mu Kole North ssaako n'ebitundu ebyobwero C5 mu disitulikiti y'emu eno mu kalulu ak'eggwanga Uganda okutwaliza awamu wabula okulonda kuno kwaluddewo oluvannyuma lw'emivuyo egyafumbekedde mu bitundu eby'enjawulo ngera okusinziira ku Peter Ochen ng'ono embaka wa paalamenti wa Kole South era omu ku beesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti oba tikiti y'ekibiina kya UPC mu kitundu ekyo agamba nti ebikozesebwa mu kulonda eby'obubokisi byaluddewo okutuuka naddala mu ggombolola nga Bbara awamu n'ebitundu eby'enjawulo ate mawulire agavudde ebweru w'eggwanga Russia evuddeyo mu butongole n'etegeeza nti yamaze dda okubanga ekkaanya n'omukulembeze w'eggwanga eri Amerika ku nsisinkano gye babaddemu mu bitundu bya Alaska ey'okulaba nga bateekawo enkola ey'ekiwa mirembe wabula Russia eyogeddwako nga bweyongedde okubanga eddibwaga ensonga ez'okumalawo olutalo mu ggwanga erya Ukraine olwatandika mu February wa 2022. Pulezidenti w'eggwanga lino Volodymyr Zelensky yategeezezza nti Trump asaanye okubanga nate mu butongole anyigiriza eggwanga erya Russia libenga lye lisalawo ekisembayo ku nsonga eno kino kidiridde okubanga Trump yategeezezza Zelensky nga balina okubanga akkiriza ku ndagaano gye bakkaanyizza ey'okulaba nga bateeka wansi ebyokulwanyisa wabula nga Volodymyr Zelensky akyalumiriza nti ensonga ze bamukako okubanga akkiriza Russia ekyalemesezza olutalo okubanga luggwa tujjidde mu kiseera nga mu kaseera kano abantu ba bulijjo mu ggwanga erya Ukraine nabo bagamba nti bakooye olutalo luno olukulungudde ebbanga nga luba tuteeka ebintu byabwe bingi ssaako n'okufiirwa abaana baabwe mu mpaka za African Cup of Nations olunaku olwaleero DR Congo egenda kutuuka ne Morocco ku ssaawa zigenda kubeera mwendeezo olw'eggulo ate nga Zambia yakusamba n'eggwanga erya Kenya era ku ssaawa mwendeezo olw'eggulo ng'omupiira guno gugenda kubeerawo ku ssaawa zeezimu okusobola okumalawo enkola ya syndicate oba eyaani ayinza okuyitawo okulwani olunaku olw'eggulo Burkina Faso yakiguddeko Madagascar byagikubye goolo 2-1 ate nga Central African Republic ne Tanzania bagudde maliri 0-0 olunaku lugenda kubeera lwanki olw'emmande Uganda ekomawo mu nsiike mupiira gweyeetaaga waakiri okugwa amaliri esobole okubanga eyitawo okugenda ku luzannya oluddako Uganda yakusamba ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ennambole ng'etuuka n'eggwanga erya South Africa ate nga Algeria ejja kutuuka n'eggwanga erya Niger bw'otunuulira ekibinja kino nga bwe kiyimiridde Uganda mu kibinja C y'ekyakulembedde ng'era bw'etyo erina obubonero buli mukaaga emabega waffe waliwo Algeria n'obubonero butaano ate nga South Africa naye erina obubonero butaano Guinea erina obubonero buna ate nga Niger erina akabonero kamu mu mpaka eza Premier League ye Bungereza olunaku lugenda kubeera lunaku lwaleero abagenda okubanga batuuka ye club ya Chelsea egenda okutuuka ne Crystal Palace ku ssaawa 10 ez'olweggulo ate ng'omupiira omulala ku ssaawa 10 gwe gwa Nottingham Forest ng'etuuka ne Brentford ate nga Manchester United egenda kukyaza club ya Arsenal omupiira ogusuubira okuberako n'obugombe kirabu zombiriri zaafunye abawuwutanya abateebi abalowoozebwa okubanga guno gw'omupiira gwe balina okulaga nga ye baaguliddwa okusobola okubanga batuusa omuwendo ogwensalirira ku ttiimu ze baagenzeemu olunaku olweggulo empiira egimu kujaguddewo Aston Villa yagudde mali ne Newcastle ate nga Brighton ne Fulham bagudde maliri goli emu ku emu Sunderland ne West Ham gwagenze okugwa nga Sunderland ebala 3 ate nga West Ham bwereere Tottenham Hotspurs yakakanye ku Burnley n'egikuba goolo 3 ku bwereere nga n'ogwasembyeyo Manchester City yalumbye Wolves ewaayo n'egikuba goolo zaabadde 4 ku bwereere omupiira ogwaggulawo wakati wa Liverpool ne club eya Bournemouth gwagenda okugwa guli goolo 4-2 nga Liverpool bwetyo yaguwangula ku lunaku lw'okutaano bannaffe ziweze 14 ze ziyise ku ssaawa emu ey'okumaliriga leero mwebale kubanga mukyawuliriza eno ye radio yo
Ona agaba ili ama uli lage sigika. Ila ama sengende. Agagama kubuli mwotu.
Gakutu simu waku.
Nana habu mouthwash. Ili dagali tufu. Yenega kasa mkunja jamendu wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kakasanya lala. Bosa nyo vamolu saisai. Obu gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende reza haba feri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
Awamu ne Better Life. Aba kuguka mkunja njabise dagala jobutonde. Kundwa denkambu inga ulcers. Prostate mubami. Abami abanafu. Sukari. Pressure. Aba kuwa stroke. Endwa dezitawanya bachala. Ania. Ebifuba. Nendwa dendala. Ngabasangwa kukachi road. Kuchisacha mkama akedi. Omari rogo kubiri. Bakubire kunoti msambu noti noti. Musambu musambu. Mwenda tano. Abiri mubiri.
Usoga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Bino birango byanja uro. Omwami Kamau John Tawuka, chairman omulonde, era flag bearer wa NRM mukachira town council mu district ye Jinja, atuso kwebaza kwiri buli muntu eyamulonze mu kamyufu ka NRM okuba kwatia bendera ya NRM mukachira town council. Era abagamba ati mwebali nnyo mwebalire ddala abasaba okumulonda ne mukali akafaino era n'agamba nti mukwatire wamu okusobola okukulaakulanya Kakira Town Council okugitereeza. Our Lady Queen of Peace ne St. Matia Mulumba Shrine Catholic Parish ekyebando bategeeza abakristu mwenna 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 n'abantu mwenna okujja okubakwatirako mu kusonda ensimbi ez'okutereeza obuzaale bwa omujulizi St. Matia Mulumba nga mumuzimbira munange ekijjukizo era nga mumuzimbira ekijjukizo n'okumuzimbira ekiggwa eky'omulembe era nga abategeeza nti muteekewo essaala muleete ebizimbisibwa n'ensimbi ez'obuyambi bazaaniriza okw'ekitiibwa n'okujjukira okufa kw'eddiini kuyafiirira eddiini y'ekikristu St. Matia Mulumba ekyebando. Era nga abategeeza nti mbegatteko nga biri mu nnyo omwezi guno ssaawa nnyo ez'okumakya wali mu parish ya St. Matia Mulumba nga mwegatta ku kyebando parish family ku lunaku olw'okusonda ensimbi ekyebando Mayuge Town Council era nga misa ejja kulemberwa Right Reverend Father Charles Martin Wamika era nga ejja kubeera ku St. Matia Mulumba ye Mayuge ekyebando ono nga ye Bishop wa Catholic Diocese ye Jinja n'olwekyo mujje okusobola okukuuma obutukuvu nga fenna butwakako oba St. Matia Mulumba. Okumanya ebisingawo kubira sente bwa kyebando parish pastoral council wataya Michael ku 0782 36 84 oba Father Peter Mutula acting parish priest we kyebando 0758 825 05 ne 0781 68 85 ne bagamba nti let's unite in prayer and action to honor St. Matia Mulumba's legacy. Ate nga gw'omuzadde anoonya omwana wo anaasomera ebyobusawo n'obujjanjabi mutwale ku Bugembe Institute of Health Sciences e Bugembe awo okuwanyama road kilomita emu yokka mu Bugembe tawuni mu kibuga eky'Ejjinja. Emitwalo etaano gyokka bali kuwandiisa omwana asoma obusawo era ng'osobola okumutwala n'ewali eri ku Nawanyago Drug Shop nawanyaga yitiwa Kameze Drug Shop na wandisibwa basomesa certificate mu pharmacy, certificate midwifery, certificate mu enrolled nursing, certificate medical laboratory techniques, medical records and health informatics, clinical medicine, community health, medical laboratory technology, pharmacy, ne records and health informatics. Kuba ku 0755 09 90 03 ne 0708 10 68 32 omanye ebisingawo ku nsonga eyo. Bannaffe aba MIPA International ekitongole kyakakasibwa okutwala kitongole kyakakasibwa okubanga kiyambako abaana okusoma kitegeeza abantu mwenna abali eyo ng'olina omwana wo munnange ayagala okusoma kuva ku primary 1 paka P6 ne nga tolina buyambi oyagala asoma obusawo ne nga tolina kukwatirako MIPA International erina nno enteekateeka eno ky'oba okola kati weekwate MIPA International omwana wo asoma okuva mu primary 1 paka P6 nga buli kimu kimuweereddwa n'okusoma obusawo nga buli kimu kimuweereddwa embiko bali mu maaso ga Flaminga okukyenna mwezi ate iganga bali ku Jinja Road maaso ga okumpi ne Dr. Bitra ku Jinja Road iganga okumpi ne Dr. Bitra ate nga ebusia bali ranye Nero Guest House ekamuli emabega wa Don Petrol Station nga ategwe buli lwakusatu babera ku yafeseze iganga kuwa kuziro msambu tano biri chenda msambu nyanya nkaga munya oba ziro msambu msambu biri chenda msambu nyanya nkaga munya omanye ebisinga wo kunsonge yo muyimbi juwa mulokole ngaluwa mune David Lutalo bale sakada nyuma live concert lukoba kulukoba David Lutalo azene bandi yeyo na nejuwa mulokole na ayola bonaba agendo kubanga na tabira na baba yimbe nyimbe zemi oyo mujemu nyumirwe abayimbi banja abajyo kubayo nga mukago ogwo mwenda 2025 bali wali eri wa makanga mu trading center atenga musanvu ogwo mwenda bali wali eri ko grand pagaden ze bugembe opposite cathedral church atenga ekagomba mu kisawe kamuli bakubayo nga 12 omwezi ogwo mwenda kuingira mutwalo VIP mutwalo 2 ne meze mutwalo 5 emili yangu ja kugula usaa 12 zole gulo nenga tosubwo bugali ebisanyusa imizanye obugali bwempaka emipira nebyala bingi nabayimbi abalala jango nyumirwe kuba ku 0753 musavu mukaga 3 mwenda ziremu obuze tiketi yo wono ogisanga obe meza bana jikutegekera 0753 musavu mukaga 3 mwenda ziremu biwagidwa The Answer Foundation ba agent mwenaba Airtel Money ba agent mwenaba Airtel Money muyitibwa okujja encha nga 18 omwezi guno mwaka guno sabire zo kumacha ku Bucks Hotel wane jinja okubawo kwa mwe kujja kuwesa nate omukolo guno ekitibwa eranga nensonge zigenda okugerwako nkuru ddala ba agent aba Airtel Money muyitibwa okujja encha ku Bucks Hotel sabire zo kumacha eranga ba Airtel babayise okongera okubanga muogera ku nsongezi bakulakulanya tegeza munna kulio kumpi kastaba nga agent owa Airtel Money yaitidwa ku Bucks Hotel encha sabire zo kumacha ensonge eno mujitwale nga nkuru ddala gwalina amanyo nga gakuluma olisa ludda lumu bosaye chocho be kinyogoga gasa nyalala gaguba galimu bituli obe bibuno bikuluma bosenya ova mu omusayi oba uunya akamwa senyesa nana habo mouthwash tojja kwejusa nana habo mouthwash musanga mu pharmacies ne drug shops wona mugwango kweto olola eranga we wale abafera bayinzo kuguza kapa mukutia ngabagiita akamyu kakasa ndichogula ye nana kubanga like kigamona na mumbirizi ne wansi wakachupa eranga ono yakakasibwa ne National Drug Authority mungeri yemu gwo mwalo obo mchala obadde okalubizibwa ngogenze mu nsonga abachala bwembanga mugenze mu nsonga mufuna obulumi chetuita clamps mu luzungu ofuna obulumi notoka nogenda ku mpisone bakusako ne kanula echupa obana ulira obulumi obutagwawo ne mirimu njikulemo kola we kwate Solange Women Slap mulungi eranga kakasibwa ne National Drug Authority musanga mu pharmacies ne drug shops wono okwetu olegwanga mungeri yemu gwa olumizibwa amaguru olumizibwa omutwe omusujja gukuluma olumizibwa omugongo olumizibwa munda mu lubuto ofuna omuliro obulumi obufuna kumukumunga otuka nokubanga bwotyo pressure zikulinya we kwa chokmel habo medicine dagala dunji era kakasibwa ne National Drug Authority lisanga mu pharmacies ne drug shops wono okwetu olegwanga kale banafe we bali kubanga muuliriza kankuzeye wa muganda wange musasizi Moses atakutambuze tovao
90.6 Busoga 1 Omoyo kwa Busoga
Kusemo chika hati lino Boyo ndo litaku Livaku buve Sikurini tebo na Bano ya chisemo chino chins Sinye kaa nchimene Wati ni mfiro muru ndi mulala
Nasipo mbibu simu chi
Muna bafere isimu
Ebi bie mbako vanga Mwe wala bafere Nga masimu mogato ola mul Dalton Phone Center Mchibu gaidinda
Iranga main branch ya iwe Ilikuniza mroad west corner Kuchizi mbechimi ufu Ngoja ku Centenary Bank Baba na maduka abiri okuli ingiliza Total Petrol Station Awali stage ye mbiko Ngereri soka Liyamasimaga Infinix ni Tekino Ateri okubiri Liyamasimaga Samsung ni iPhone Ate wale kuchizi mbecha Dr. Imbisibwe Wana balina weiduka Ate iduke December yo Lirik Main Street Okuli ingiliza World Crane Bank Gera maduka kuna kuna Gadalton Obuna utia drops Ngande ubira kuli ya wo Toja kuiduka liona liona Awasira teardrop
Jogla ni Dalton Kusio msamu 013 Mkaga na itano Ata na muenda 0 msampu
Times presents Miss Uganda Presentation Night Live on Makula Chika. 26 finalists on display. Mega performances from VP Band, Unknown, and Tracy Melon, and the red carpet moment. Don't miss a night filled with glamour and entertainment as Makula Chika brings you the Presentation Night Live this Friday at 6 p.m. from Sheraton Hotel. Miss Uganda, True Ugandan Beauty, sponsored by V&A Sherry, Vaseline, U-Home, Xiaomi, and Tiko Safari Lodge, Mbale Sino Industrial Park, and the lead sponsor, TNL Furniture Manufacturing.
Sanya radio bingo bingo, kubuso kwa wanu kwetu suwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo, kubuso kwa wanu kwetu suwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoka wanu wetabengo mukazano.
Alright, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Wangulo bukaire wesente bahama.
Buli muntu muwanguzi, nibusoka one, radio bingo. Nika star, ibini munana ndala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN. Koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoka one radio bingo. Ewa girwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Big for Mega, switching on wawulamu, casting mungalo, lumba hustle na low, boxing a life unga, tolina na fear, casting ofune boosti, hey yo, oyagala gold rush wakue, oyagala red rush wakue, ulira boosti, ulira, funana, funana, funa boosti.
Funa Boosty Nesting Energy Drink echokunwa ekikuwa amani ngane mpoma yacho ekwiza buyaka chaga ne mwiduka lyo nalyo nokwetolola iganga kuku mibiri donka.
Sting Life Switched On from the makers of Pepsi.
Hey mamba
Sima Luchi
Baba
Sima
Muriza, Muriza,
KLOS.
Yes, Sima Busoga
One.
Na radio na bandara.
Omoyo, kwa Busoga.
Kunanda,
nesi wako mikwano Mba ya galabanyambe vanyongere viwundu Hava tuteba ya mbavu Yesu ya ya mbavu Hava ndevu nivongu mwona Yesu avela o Necha walumu Eva kunanda Engendele ukama ya sambule viwundu Yampulira mukama Na sambula maziga Chikiliza ebulibo mkuhu
Zakaimba baka ita Mbulirwa Mukola Kaimbi wa Pastor Wilson Bugembe Elanga wenjo gerira Kasa kutachike bula wili muenda Zibenga ziko na bili Zie nzencha yoruna kuruari Lo program tulibankabi Wanokumayengo gachenda kamuze mukaga Busoga wa NFM Omuoyo kwa busoga Zimsas Moses Elanga tuila ya program Netandika kumina bili nechitundu Ezo kumacha paka sawanya Mbakulisa yo mauri la gesigika Wamune virango Wibite batu sidua kwa musajja wa Kabaka Mbajwe Rogers sikizanso kenkole ku sente zino zije deni atete yongereyo
bawe na mugumya ngatata ko ya maziga
aba MBN Green Collaboration bategeza abantu mwena mwena nti bali nempereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe daidinda bakebera endaga butonde COVID omuli PCR ni antigen tests histopathology tests amadi agazala era bakebera ni viral load okumana obuuka bumeka obulimo musayigo bakebera amani agechisada nagechikazi ensigo amasava amangi mu mubiri bakebera sickle cells cancer owaba amina abachala bakebera nobubi bakebera ni ulcers MBN clinical laboratory bali ku mailo 2 mu Jinja City kumpi na isundire lya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive kuba ku 0750 89 90 oba 0775 9 89
Mukagwa bata kukuza isimu chikuangala ate kubusiri ngabane ifo Falcon Phone Center baliwo banoba leta masimu aga Tekino Itel ni Infinix ngaganoba katunda mchibanda mpula kutelini mukash bakuletira masimu ga UK used ukugezanga Samsung Docomo Aquas Oppo nebi kebindi kamara bagane kumasaga gaibwe ukugeze kamuli mutax pack au kurum 12 B ukulingirizo weni ni stage yeyundu tina chindi mchibuge chaidinda olutuka kunizam road ngokuba kunambeno zero Musambitanu musambu, musambu ndala ndala, muenda inandala, nivana ife, aba Falcon Phone Center, aba idio kutasa, ena kwe yama simu agechu kuangala. Chii.
Tibi woma. Mbakuli yenga tujele. Ono na razize mpaka.
Kala akafoka luunji, nakariyamu lulala yibuliweni wa muiganga, nenda kuliawo.
Akafoko liko ugera kuwa keta Bava Restaurant. Kagani wa iganga, ground about a soka. Nga wakangira iganga, ngove idinda.
Awe isara weli womida. Antima fumba mulichika chiamini. Banabenda pilau, oyenda buffet. Kupakinga, uba kulira wena omuchifu. Balinabu koktairo womule mbe. Ate chindi china zuide. Nibuja no mungagaru awo, akafoka kuwe stage tiwa. Buti mama line nkungana. Birthday parties, baby showers. Mweta nila akafoka no karikarana kuunga muiganga. Na akasingu okunila. Ate inga kanina services edo mulembe. Baku vileku, kusura msambu ina muenda, ina ina isatu, msambu msambu mnana, obaku WhatsApp, kusura msambu muenda ndala, ina isatu msambu, zira mkaga muenda, akafuba keta, Bava Restaurant, kumlanda bi, eiganga, once imu basement.
Kumulirano, wali wa madi aga chenga ime, nebi fensiri we dalu lira, uloni ngomana, njeriyo msudogu ete sete soku lumba, ae totia, waire chiri chitio, bakule teri mwami vaki soku tangiro msuda gwensiri, emiaka miinjine inuma, msuda gwensiri, guvaire chabula vei neriyo vula mwabu abana, abali wansi we miaka etan, gachino nichiba nafuya, no kutovula mwabu kubonke nke, wabula government, ekule teire nkola, ejo kwe ya ambisivo kutangiro msuda gwensiri, elango kuchinga kuno, kujakuba kwa dozi na, eriyo mwano w'emyezi omukaaga, emyezi omusanvu, emyezi omunana, n'emyezi kumi n'omunana. Erote erabira nti litangira abantu musudda gw'ensiri nga kwote nendo ereddindi kamala dina muyita. Buli kukinga kwa mugga kyalira kwegengeza erikulira ino olunaku olwaleero. Mwami vakisa wabwereere mukalamu ate nga mwetefutefu okutangira omwana wo omusudda gw'ensiri. Mukagwa oneetaba mu kulwanisa omusudda gw'ensiri nga kwote n'okumalayo ddoozi eina okumanya ebiwulawo kubira kw'aba minisitule y'ebyobulamu ngaobita ku 0800 000 000.
Obubaka buno bukutuusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ky'ebyobulamu NIPAS.
Ebyuma by'omulembe kati nno kakana kankwandulire Boss Sounds and Events Management abalina ebyuma ebyakabi mu kibuga Jinja nga ye Events Lubogora ekuba ebisaawe n'ebaleka nga mwenna amatu gawawala ab'ebivulu abakuruseedi saako n'abalaale kino kye kiroto kyammwe anti eno ye kayoola bantu ku mukolo gwonna erigwe wenna abadde anonya saawundi olina emikolo egy'enjawulo mbaga kwanjula kutikkira lumbe n'emikolo emirala mingi tolina siteegi gakadde kosa n'amataala agamyamyasa agamozora gwejoli noroza ntiga kuzimura eranga tulina tenti sako ne decoration ya womulembe office ya fe eriyo ku Boss Saloon kumairo mbiri Kamuli Road opposite ne Jaffra Petrol Station Mujinja City okumanya bisinga wo osula notukwira ko kusimu ya fe ku 0759 300 205 0 nga ye fe
Sounds and Events Management brand yetasaga
Zemanyo manyi timu kama ya fuga vyona. Yo, this is King Ashiku Rotterdam Soldier. Nga ndiwa nukulemu sasizi Moses Tuvao. Yo, man.
sinza kweyo na kamwa kangu nakatenda kwa kama katonda onzule onkose se wone fuge vyo ya pala nake na vya kalanga onzule onkose se wone fuge vyo ya kala nake na vya kalanga
onzule onkose se wone fuge
kaimba we kacho bakaita onefuge kaimbi wo muyimbi simula la muyimbi bwatyo ye Grace Mogane kabodeza ko inaje musinzira okubanga muwulire zeno chenda akawumuze mukaga Busoga 1 FM omwoyo gwa Busoga wenyogerera chika wesyo na date bula wesyo 19 zokazi benga tezi kona biri ezencha yorna ko rwarero nolecho tuba tugenda wano munsonge yo kongera okwebaza mukama Katonda nabo wede mwesubi atera ne badda mwesubi
Nga mukama biba kure de Katino, okuva wiki wea tandeka Katonda ineri njuru ya kusembula mubo Chikuwa sanye sonye, ere chumunyeza Singoga no kufayo no uwa bujulise Makando kafunye, esawa yeno Kati uwa bujulise, orumye sitani Uwa bujulise, wanombujulise Nimusasasemoses
Alright, okina kumangate, oita kulaini za fe, ya noti satu muenda satu, emu noti satu, tano bili satu, noti satu muenda satu, emu noti satu, oba tano bili satu, eri, lada noti satu, eri noti satu muenda satu, emu noti satu, tano bili satu, oba noti musambu tano emu, bili emu nya, emu muenda noti, noti musambu tano emu, Bili emunya emumwenda not ze studio line za fekoboita tubenga tetu uliziganya uruaka jamu urusaba muka balemesa bwobanga ateka jamu kakuto solo kumpeleza sms ninga toku wakunambe niyo ya ojaso mpeleza ako sms noti musavu not nebili kumina munana chinana chenda mwema noti musavu not nebili kumina munana chinana chenda mwema 0702 1880 91 Wede zako Jesse Baka wa bujulizi mukama chicha kukoledde Busoga wan hello Hello Amina Tuchibariza mukama katone lansaba kwetoloza musaigo gwaika kusozi Gorogotha atambule nawe paka ku kasera kali ako kusumuru kukoleme kusanga buzibu bonna. Agenda mukama agenda kuingira mu nsonga yo.
Amina.
Amina. wewao mchala yebaliza mukama kato abadde nadate anonyezadde ebanga libadde liwerako naye yebaza mukama katonda bwati agenze okugenda mukebera bwati onga mukama nadate atemye omutemi wa makubo amukoyede ku nsonga ye kati ali lubuto ate kati mukufuna lubuto ato mu bistani ate na atandika kuingira mu bulamu bw'omwami ate omwami atandise okwechanga nsa mukama katonda eyayingira mu nsonga eyo banji banonyezeza de enamba eri jemba gambye esembya yo kyenda mwe mubambi tojukubako weleza ko jase sms enamba ya 0702 0702188091 tojukubako nkwegaide weleza ko jase sms yenjuwade ba sms akurakade babenga nabo tugina maslo kwanga ate tuliziganya wano njaka soka nzije osente ne munsonge eno mukama katonda bwatyo bwatandika amaliriza omubistani ayagala okubanga abakyankalanya kuba ekyamagero kyemubadde munoonya ebbanga lyonna mukama katonda bwatyo akirese mu nyumba era agenda kutema amakubo gonna gonna okubanga ate muyita waawo so omubi ayagala okukyankalanya obufumbo omunyisitani tayagala abantu mubatambulira wamu atiranye okuleeta obuvuyo nsaba mukama katonda akubire ddala okuva ku soosi y'ensibuko y'ekintu ekyo ekireetawo embeera y'okubanga omwami atandise okubanga yeekyangakyanga nsaba akwate ku mutima gwe abenga bwatyo atandika okubanga ate adda nadate mu layini abenga atatambulira wamu nga mbadde muteesa lulinga muli mu mbeera nadate ng'abantu baseka ng'abantu boogera kino na kiri naye mukama katonda bwatyo omuyinza w'ebintu byonna nsaba abasisinkana amaka gammwe agatereeze muleme kwawukana nsabe nga mpita mulinnya lisinga manya gonna erya Yesu Kristo omwana katonda omulamu kanziyewo sente zino zije deni njafuna y'abalanga ababiri basatu ate tweyongereyo
Jeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto okuva mu Netherlands bakuleteire broiler pre-starter 30% broiler concentrate 20% layer concentrate ni 10% layer concentrate eranga bakuleteira amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins abajeka bali kuiganga road ku kaline ebingirire Stanley Road eri ku depot ya Bell iwali kwenda okwebuza ebisinga okyalira ya face daife eiganga tuagane kuiganga veterinary drug shop and feed store ni ku Enoch feed shop ate kalire yo Bula moji veterinary drug shop. Iwali ya kamuli. Tuka butu uke kufamu ya ife. Awebu kwenge einuma wa kamuli girls. ABC inga woku. Kwa kuziro ibili zero zero. Chenda na muenda. Chinana na muenda. Ana na msamu. Jeka Poultry Farm. Ebien koko tuwabi mala.
Akachiko kebio kulonda, aka Electoral Commission, kategeza bonna abawandisibwa okuvuganya ku bifo by'abakadde, abali n'obulemu ku mibiri gyabwe, n'abavubuka ku district, ku site, nti okulonda kwammwe, kwa kubaayo ku nnaku z'omwezi zino wa manga. Okulonda kw'abakadde, kwa kubaawo nga 15 ogw'omunaana, 2025. Okulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe, kwa kubaawo nga 18 ogw'omunaana, 2025. Ate ng'okulonda kw'abavubuka, kubeewo nga 19 ogw'omunaana, 2025. Era nga abanaayingira mu kulonda kw'abakadde kwe kuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku gombolola mu town council ku division ne ku municipality nga n'abanenyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu 12 gyabwe kwe kuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu 12 gyabwe ku gombolola ku town council ku division ne ku municipality ng'ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya electoral college ku district oba ku city ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwe kuli ssente bw'abavubuka ku buli gombolola town council division municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa youth council omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka bachala kugombolola ku town council ku division ne ku municipality omuwanika w'ebyensimbi ku lukiiko lw'abavubuka kugombolola ku town council division ne ku municipality n'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku district oba ku city abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku district oba ku city n'ekirango ekyenjawulo kikomyawo
Everybody's celebrating the new face of protection. Dello and Havilin quality engine oils from Caltex. Keep your engine protected at all times. Choose Dello and Havilin.
Caltex products are available through authorized distributors from all over Uganda.
Bakagwa, tuogere kukuivutiriri mukagwa. Ii, mochiulire burunji. Reiko cubes ku string. Aliwa no kugonza mumfumba yo. No kuongera mobu womi. Reiko cubes obu womo burunji boidi. Butibutere
Ereba walala mukasa keti kalala. Sika bugabusike. Oyuze. Omementule kariko cube. Kalala kukalala. Akalungibu obulunji. Tiwakari kuonuna. Era mulimu ion boost. Ayamba kukuma familia yo. Ngana mubulunji. Kare na akasiru kute ivuti mwifumbiro lio. Funa reko cubes kustring. Kuiduka liyo na liyo nerikuli okumpi. Uwamese mere yobulikisira. Reko cubes kustring. Echirunge chabulikisira.
Emitendere joku funuluku suroku zimba. Lina amala uo. Na nkazunga na kudistrikiti. Emiru ndi mukaga.
Uncle Dan.
Buzibuchi. Olibulunji aye.
Ah. Ndi muko uu. Kusunga na kuonka. Ikirira. Yambuka. Lete mpapula dino. Leta dire.
Ai Uncle Danny,
rachito kozi sankola ya BIMS.
BIMUZI,
nichi!
Building Industry Management System. Tabu ampapula do ku online. Ofune PRN. Erosa sule nga weyambisa mobile money. Oba banka. Ofune oluku salwa e-building. Chionka chitio.
Chionka chitio ku online. Wabati wakari kuzungana.
Hawa ire. Olimukula akulania. Wefunire e-building permit yolu alero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingiro mkutu. Kwa BIMS.go.uk. Otekwe mpapula do. Eroko vede roku sabako, mutendera kumutendera.
National Building Review Board.
Safe building, better living.
Omoto kukuluma, musuda magulo. Obo uliromuliro mumbiri gongolamba irowile. Obo ukulumu eningo. Mwubulezi wa chokomel. Bwongera amani mbasirikale bombiri kwa. Barwani sendo eredi kuluma, nedo. Edienzo kukosovula mwo. Chokomel, yakakasiwa National Drug Authority. Iwamwe taga, mwagane mudifamasi ni maduka gatundo obulezi. Mwiwanga liona liona, ate iwalu mwamaino. Uli isalu hilo lala, butaye chinogo gweweche changagasa nalala. Amaina agaguba, oba gagalimwe vituli. Ivivu na hiviruma. Angabo sene bibamu lusai sahi. Uba, ngoo na kanoa. Sene sana na habu mouthwash. Toja kwa indusa. We wala abafere. Bata kuguza kapa mkutia. Ngoje itakamyo. Kaka sanga. Ogula nana mwene. Tiba kuguza chifana na nana. Ogulezi choko melo habu medicine. Ni nana habu mouthwash. Bona bona waka kasiba National Drug Authority. Elango waka na mudifamasi. Ni maduka gatundo ogulezi. Mwi wanga liona liona.
Tinkulise wali wa kitunzi edachike bula munana zibenga tezi kona bili ezencha yonako ulwalero gina masino kwango zanya busoga wan radio bingo otangaze mikisa jokubanga te we wangulira kusente muprogramu za fezenja ulo gozanya busoga wan radio bingo idanga chomanya onyiga star bili munana musta mukaga ash onyiga star bili munana musta mukaga ash Tweda bila OK Airtel ba MTN zibe nkumi bili zoka iranga joko mukuzanya emirundi emingi otangaze mikisa jokubanga we wangulira kusente mu programu za fezenja uro so mu programu ejja wetyo ya omwoyo de Sunday Bullet ekolebwa musajja akabaka rubo wa chemba ogina kubanga ate we wangulira kusente so tani kuzanya katikati obengo otangaze mikisa jokubanga ate we wangulira kusente zo deni atecho bomanya abantu be kaliro ngina kuzo mwezi makumi ya sato mwezi guno ya kubeleye kaliro mpaka zobugari wabusoga wano zabili makumi ya bili mwe tano taga tufune championi we kaliro nga ituzenga tutalaga mu district sezenja uro iranga tuwagidua mikwano jafe abana kapachu foundation banafe aba eco spices banafe aba labi tambula nabo abade answer foundation Nafa Babo Sounds Events and Management Kwejia chitonsa Songate Nabala Betu zenga tambra nabo Songa nakuzomezi makumi ya satu chigenda kutoko tanga sichisani kire Au ekariro Namba jemba wade ya SMS ujuweleza konga zendi kumpeo. So wekuba kuprogramu indala. Noweleza message yo utaji ulide. Togamba antisaku gambie. Ujuweleza konga zendi kumpeo. Recho. Echo chikuru chon nyon nyon ukubanga na chochimanya. So norecho. Onobati wa gambie yebaza mkama katonda. Uluobu kumi nobulamu. Elifamire ye mkuru wa mita. Kabitanya Thomas Ali Ziru agambe bwatu yebaza mukama katono wa olwekirabe ekyobulamu n'obukuumi eri famire ya Kabitanya Thomas yeyiziro yeye Macha Michael aliwali kaliro kalalu songa tona agambye atya na agambye yebaza mukama katonda olwobulamu n'obugabirizi saako n'obukuumi ye Jackie aliwali Ranyama songa tona agambye atya na agambye yeye baza mukama katonda olwa program eno tatade komanya ni wasinzi de abadde tantegeza songa tona yagambye atya onagambye musasizi webali kutuweleza nze Johnson Kawelu weka yunga bugerere nsaba kunsabirako njagala kugenda bweru weggwanga ngenda saba nayo mu maasaawo katonda akole ku nsonga yo mukuru Johnson Kawelu byobadde watandikako byonna omutandisi w'ebintu byonna abadde ateekawo obugabirizi byonna ebadde byekisse mu makubo go oba birondoola nga mu byafaayo gw'abaddaage gwasoosa okulinnya ennyonyi mu famire eyo oba mu kika ekisooka okubanga mu famire ng'omwoyo gulondola gulaba nti waluwe sura empya egendo tandika mu famire eyo era mu kika ekyo ng'etandika naawe buli ekibadde kyekisse mu makubo go bintu nga biringa ebitatambula nsaba omuyinza w'ebintu byonna aze ng'akolera abalala naawe akusisinkane omwezi guno tugenda oguvaamu ng'ensonga yo mukama katonda agikozeeko sabenga mpita mulinyo isinga manya gonna erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu onagambye ye naigaga miria yebaza mukama olw'okusumulula omwana we bwati abadde ku kitanda naye okuyita mu kusaba omwana mulamu saa mukama katonda amuwonyeze eddala oleme kubeerawo kisuddamu kubanga tekimusumbwa okubanga atera adda ku kitanda embeera bwetyo ebeeramu n'okusaasaanya ssente mu bisitaani ayagala okubanga atufiiriza ng'ateekawo embeera bwetyo nsaba kikome mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu bwe tubeera mu maaso ga mukama akola ebintu olw'omukyala yabadde ampa obujulizi ng'embeera gye yalimu nga mu butuufu singa si Katonda yandibadde nga ssaawa eno si mulamu bino mbikugamba gwaweddemu essuubi omanye nti Katonda akola ku bintu eby'enjawulo bwati omwana yafiira munda naye mukyala mukazi watu n'azirika ne bamutwala mu kasenge k'abayi kayite ICU ng'era bamanyi abasinga nti aa embeera nga bw'efaanana kizibu naye Katonda omuyinza w'ebintu byonna yamugyeeyo ekibi nti omwana yabadde yafiira munda naye ye omukyala w'ali mulamu era yebaza Katonda eyatonda eggulu n'ensi so ye Katonda omuyinza w'ebintu byonna naawe agenda kusisinkana nze simanyi ki kyoyitamu naye Katonda akimanyi kanfuneyo okongo mu babiri mbe nga te nswiki nga tugende mu ssaawa endala onagambye bwatyo ye mukuru inginiya Nicodemus Bakuru Mpagi agambye yebaza mukama Katonda olwa famire ye n'abantu be bonna agambye ye inginiya Bakuru Mpagi agambye weebale nnyo Yesu onagambye ye Peter okuveeka kiri agambye yebaza mukama Katonda olw'okumukumanga mulamu ne famire ye ne bazadde be ali bayitayo Ndalibulange na Mwendwa agamba febaani ku lw'ekisa kino Katonda kyatadde ku bulamu bwawe tusogano gamba nti hello bona balokuuliza mukulu muli mu ddwaliro
tukabulamu ku myezi ayo era watenda watambulira mu Katonda
kituufu katusabe weewaawo mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna azenga akorera abalala noba zazanga abakyala ab'Ebbulaniya. Nsaba famire eno ng'omwami bw'asabye wamu ne mukyala we. Asaba Mukama Katonda omukyala asumulukuke bulungi. Nsaba Mukama Katonda akadde ako nga katuuse. Gwe omuyinza w'ebintu byonna, proseso ojanguye, azaalenga abakyala ab'Ebbulaniya. Kyonna ekyandibadde kyagala okubanga ate kiteekawo embeera yonna eyakazigizigi, nsaba Mukama Katonda okiggalire. Gwe omuyinza w'ebintu byonna.